makhaya namkelekile kwinqubo yethu ethi nali ibali sondlani ke kunomathotholo benu niphulaphule ibali lika-anti elimnandi bomuntu zabam masihlanganeni ke aloku emagumbini ethu siphulaphule nali ibali ningashukumi kuzo ndawo niphulaphuleni kuzo ibali lethu lanamhlanje lingomthungi wayelilolo Udel bantwana bam wayengumthungi wayehlala kwidolophu encinci eceleni kolwandle. Udel lo wayethanda ukuthunga impahla ezintle enzele abantu bonke bedolophu yakhe. Wayesoloko exakekile ethunga esika rhoqo ngosuku. Wayexakekile kuba wayengenalo nethuba lokwenza izihlobo. Ngenye intsasa ke bantwana bam yakhala intsimbi yeholo yedolophu. Wavuka Udel wasolula. Namhlanje ke lusuku lwabathengisi. Alikho ixesha lokusika nokuthunga. Alikho ixesha lokwenza impahla ezintsha, akho ixesha lokuthatha impahla endala ndiyenze entsha. Namhlanje lusuku lwabathengisi. Kwaye namhlanje ndiza kuthenga isonka esibhakiweyo, ijem emnandi, imifuno neziqhamo. Kudelke lo bantwana bam ezithethela ekhathazekile, eyedwa. Andiqinisekanga ukuba wonke umntu uza kuncokola nam namhlanje. Wazamla ke kwakhona. Sehla ebhedini yokuhlamba amazinyo nesiqu sakhe. Nenjengoba ke wayesoloko esenza njalo rhoqo kusasa, wazenzela ke isidlo sakusasa kunye nekomityi yekofu. Wanxiba ivesti kunye nebhulukhwe yakhe. Njengesiqhelo ke Udel, kodwa ke akazange ayinxibe isheto okanye isilamba njengoko abanye abantu besenza. Wayenganxibi impahla ngendlela abanye abantu babenxiba ngayo. Udel ungumthungi wayenentsebe ende enkulu, kuba ke wayengenalo ithuba lokuyiphungula. Okanye lokuyicheba lo ntsebe yakhula ke iminyaka engamashumi amane yayinde kakhulu kuba ke wayesithi xa ephuma phandle ayijikele apha kuye emzimbeni wakhe kanye kabini kathathu yile nto kaloku ebenxiba ivesti kwenye nebhulukhwe yakhe kuphela kuba iindevu zakhe zazimfudumeza ebusika zimkhusele ke ehlotyeni ngaloo ntsasisebusika udela waya ngayo evenkileni yokuthenga Wonke umntu wayejonge kuye njengoba beqhele ukwenza njalo. Basuka ke abantu baguquka, bakhawuleza bemka bengakhange bathethe nelinye ilizwi. Baphuma evenkileni. Wathi Udel, basile abantu, zindevu nje kuphela ezi. Kutheni bebaleka nje? Walibala ke ukuba unentsebe eyakhe yande apha elizweni. Walibala ukuba abantu abazange bambona izijikeleze okanye zibophele ngendevu zakhe. Oh, bayageza abantu. Yintoni le nto bendijonge kangaka bendithe ntshongo oluhlobo. Udel ke bantwana bam waye washwantywatha eshwabula edibanisa amazwi phefumla khawulezisa waqhubeka ethenga izinto zakhe. Ngesiqhelo ke akhonamnye umntu wathi wathetha naye waziva elilolo engenamntu. Endleleni ke buyela endlini yakhe Udel wabona injana encinane ecaleni kwendlela yashukuma. Yamjonga ngamehlo alusizi. Oh, watsho Udel. Usiza nalwenja. Uyagodola? Ulahlekile nonjani? Wayisizela ke injana leyo. Waqhekeza isonka wayinika inja. Inja ilambileyo ke yathatha isonka eso isibhuqa phantsi. Kodwa yashukuma kwakhona igodola. Ngokukhawuleza ke bantwana bam Udel wanecebo elilungileyo elimangalisayo. Ukuba ndithe ndasika isinye isonka. Ukuba ndithe ndakusongela ngaso. Ingaba loo nto ingakufudumeza ude uyifumane indlela egodukayo? Wabuza Udel. Khonkotha inja ngokungathi yawuqonda onke amazwi athethwa nguDel. Hawu, hawu! Udel bantwana bam wakhangela epokothweni yakhe isikere sakhe sincinci nanko esika. Esika ngokukhawuleza enqunqa isonka sakhe phambi kokuba ke atshintshe ingqondo. Kwaba lula ukubophelela inja ngesonka eso ngobunono wagqiba. Yayibonakala ngathi ijezi encinane eshushu. Yabonakala ngathi ke yonwabile inja kuba kaloku yayingayeki ukushukumisa umsila ikhonda awu awu nezandla zikaDel ke kuthe kusenjalo ke bantwana bam uDel weva umntu ekhwaza Pepper Pepper uphi labaleka ke bantwana bam inenekazi lisiza kwinja kunye noDel Oh Pepper ulapha kanti bendikhathazekile nguwe Yamas uzawukhawuleza guquke xa ibona izindevu zam Wahleka watsho Udel. Kodwa ke bantwana bam, inenekazi alizange liguquke xa libona ezo ntshebe. Ndiyabulela ngokundifumanela inja yam. Igama lam ndingupauline. Awungodel umthungi wena? Udel bantwana bam washukumisa intloko wazishwabulela. Oh nkosi yam, inokuba uza kuthini ngejezi yenja yakhe entsha upauline? Oh Pepper, uza kukwazi uyigcina le nto intle kangako uyithungelwe ngudel? Watsho kwinja yakhe uPepper. Ubonakale unwabile kwaye ufudumele. Uyayazi intoni? Wajo kudel upauline. Ndiqinisekile ukuba kukho izinja ezininzi kobuseke ziyifunayo le jezi intle kangaka. Unakho ukuzenzela ijezi nazo. Wenza kanye loo nto udel. Wasika ke wanqunqa, wasika, wasika bantwana bam. Wasika ke nakwiindevu zakhe ezinde ukwenza ijezi zezinja. Wazenzela ke nabahlobo abatsha. Kulapho ke naye wathi wazenzela iimpahla zokunxiba kuba kaloku wayengesenazo iindevu ezinde zokufudumeza ebusika nokuba ke zimkhusele ehlotyeni xa lishushu ilanga. Ukususela loo mini ke bantwana bam, umthungi olulolo wayeka kuba ngumthungi olilolo. Waqalisa ke kwaziwa njengomthungi onobuhlobo. Ngento nje encinci, ubuntu nobubele. Umthungi wamba nezihlobo wayeka kuhamba yedwa xa isiya evenkileni yokuthenga. Nathi ke bantwana bam, sinakho ukufunda kwiintshukubo zomthungi owayelilolo. Kuba ngenye imini singenza izihlobo ezininzi njengalo mthungi ngento nje encinci. Bantwana bam, ibali lethu lanamhlanje lifikile esiphelweni. Kodwa kaloku khumbulani, akunyanzelekanga uba ke ulindele ukumamela amabali enali ibali kunomathotholo kuphela. Unakho kaloku ukufunda amabali naxesha liphi na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele, ndondela unaliibali.mobi kwimfonomfono yakho. Uyazifumanela ke amabali ngokolwimi lwakho simahla. Ungazifumana ke nezishwankathelo zenali ibali kunye nenkqubo ke ezinomdla rhoqo kwezi ndawo zilandelayo. Ngolwezibini ke kwiphepha lethu laseMpuma Koloni iDispatch, kanti ke ngolwezithathu kwiphepha iThe Times laKwaZulu Natal, eGauteng naseNtshona Kapa, kanti ke ngolwezine uya kulifumana ke kwiphepha lethu lapha eMpuma Koloni eliHerald. Masiphele ke apho namhlanje bantwana bam, siphinde sibone kwakhona kwixesha elizayo. Kamnandi.